Yeah, okay. Ni mucho ma. Asante. Asante. Asante Mungu. Asante Mungu. Kuba nyiriho. No kubw'imiheto bamfora ariko ningoreho. Murabizi neza ibyo mukora.
Ese mufunga muzi neza uko rubanda rugufite uzabaho.
Mama ratabashe ngo umwana wanje rekeraho. Ahe. Kwariyo yaya ariko ubundi nanjye ndi mu biki ko muri abashenzi gusa ubundi ninde wana kwivugira muri mwe reka nivugire ibyanjye ibyanyu ni umwaka gusa bitazanankoraho sporo yanjye n'inzara reba ukuntu nanutse ushaka imbabura ze mutize n'ubundi rahira manitse nimwongeze imitsi mwongeze na kawunga n'ubundi ndashaka no guhunga ingoma nyikoranye igihunga niba iwacu tutavugana na mfungwa mwabimenye ute ute ko mfite inzara n'agahinda mwabimenye ute ute niba uhembwa gukwezi na leta ndetse wabimenye ute kuyiguma mu rugo indambi ye wabimenye ute niba randiro datagukomangira umwana wawe atabura icyararira wabimenye ute mtoto sasa hatana ni didija wengine ati stay home utadani nitavumilia kandi magufuri ari mu kazi kose Tanzania njye ndi survivor mbaye mbana na maradija naswe korona y'abazungu n'abacena n'abanye Colombia ubu ngubu n'injyana ya rumba ukeka kwirangiye wajya kumva kumva ngo ture monde bouge ubuzima bukomeje twakomeza tukirinda nk'uko batubwirije gukaraba na social distance gusa nanone benshi bayigize business mwabimenye ute ute ko mfite inzara n'agahinda mwabimenye ute ute niba uhembwa gukwezi na leta ndetse wabimenye ute kuyiguma mu rugo indambi ye
ni ukuri wabimenye ute zigihe tugiye mu gatsata cya Rwamara